Umugabo nyiri bihe uri mani gahinduka uko waho sukoreke tanubuni kugikora
uri mana yaciye minyanje tukura kabiri wambutse ubwoko bwa bukunda bwa bayisiraheli ubakiza amaboko ya farao wumva kuniha ifarashi nuwihetse ubiroha mu nyanja baragenda begera imbere gato bicwa n'umwumuhumanura amazi baranywa soka imara inyota Yesu uradutubiza rutaruvubura amazi baranywa bashira icyaka ubagaburira mani ivuye mu ijuru inkweto n'imyenda bambaraga ntibyabasaziraho mu gicuku cya nyuma uritamura urukura inziga ku magare y'abanyegiputa
Sukorete tanubuni kugikora
ndetse n'amafarashi bakuza muri Egiputa amaboko nk'ay'imbogo ku manywa wababeraga inkingi y'igicu na nijoro ukagenda ubabera inkingi y'umuriro baragenda bageze Yorodani bahetse isandugu y'Imana ukorana nabo bakozamo ibirenge haboneka inzira bambukira humutse baca ahantu humutse urababwira ngo bazenguruke bucece inkiko z'i Yeriko nazo zirabyumvira ku nshuro ya karindwi bavuze akaruru zirabitagurika mani irahawe agakiza
nyiri bihe uri mani gahinduka uko waho sukoreke tanubuni kugikora
Kuri twaragutinye ibyo wakoreye umwami Nebukadinezari ishize hejuru mujya na mwisha bararisha aba nk'inyamaswa menya kuri umwami w'abami Gideyoni wamuneshereje abafilisitiya akoresheje ibibindi ni muri gusa Saduraka Meshaki na Abedenego mwitanura ubasangamura batambagiza
Sukorete tanubuni kugikora